Sisindo wale wale. Mlio tukata.
Smokumziki.com.
Kasema tufiki mbale.
Na simbelema.
Sasa tumekipata.
Tu.
Hey, your Tron.
Ay, wewe.
Ronnie.
Hey.
Ay, 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 ay. Ulivyo nipiga juju. Ulidhani nitagwaya. Kukujua ni na Mungu. Ay, 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 ay. Eti nile juku juku. Mambo yangu yako sawa. Nishashiba kuku kuku. Hey.
Chote ni choyo. Na sijali. Ndiyo kina. Wow.
Pakua nyimbo mpya kupitia smokumziki.com.